iminsi ukwigenda ntihagire uguhinda nta muntu n'umwe itabika buri kiremwa aho kiri niho kibonera ukwezi ndetse kikahabonera izuba iyi si yamarira amakuba n'imiboro ku bukene indwara z'ibyorezo akarengane ubushotoranyi ishyari n'inzangano niyo moteri ibiyobora urarira ukiririra buri wese arimo imana ikabiya twese ubu ifi nini tuzwe n'ifi ntoya ubu intege nke niwe uhasiga ubuzima mana nigaruzagaruka nigaruzaza mana we nigaruzagaruka nigaruzaza kuko turababaye kuri turajabuye kuko turababaye kandi turajabuye no more crying people no more crying hey, hey. My people no more crying be my darling hold me so tight hey, hey. Together we can fly none byadutwara iki kubaho tudashwana tukoroherana tugerageza kubaho tutarwana waba ufite icyo ufasha ukamfasha nagira icyo ngufasha nkagufasha iyo bita understanding iyo niyo bita understanding nigaruzaza kuko turababaye kuri turajabuye kuko turababaye kandi turajabuye no more crying people no more crying yeah. People no more crying